Kubanga mukama teyatuwa moyo wa kutya wabula ow'amaanyi okwagala n'okwegendereza na bwekityo buli ajja eri Katonda kimugwanya okukkiriza nti waali w'oli Mukama.
Zokulaba obulungi bwo museeno eyabalamu, sikiriza okulaba ekitiibwa kyo, ndi wano mu mazzi amangi ogamba tondeke, muliro mungi ogamba tondeke, ndi wamu nange ogamba tondeke. Ogamba tondeke,
woli,
woli, woli, Yesu, onoponya,
onoponya,
Yesu sija, balole bange, watembera, mulinge chuse.
Balabe bange watembera mulinge chuse zenchimanyi woli Yesu onomponya chimanyi woli Yesu onomponya.
Zimbabwe.